Sasa hii tumekaa hapa. Tuna record podcast. Sasa kuja kuambia Caleb, I like your work. I like what you do. And I like you. Shika, hey, this is $1 million on the table. Mpesa ngapi ya Kenya?
100 million.
What is the first thing you do with it?
Mic testing, 1, 2, mic testing, woof woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here.
Asi, que me gusta.
Utamaduni day everyone, and welcome. Oh chill, leo si utamaduni day, ile siku podcast natokea, but ile siku tunarecord ni utamaduni day.
Utamaduni.
Happy utamaduni day, everyone.
Ilikuwa huduma day, sasa utamaduni.
Na ilikuwa moide bado.
Ilikuwa moide.
See, you don't care. Hata mkitaka kuita nini, bora ni holiday.
Bora holiday.
Bora holiday. You don't care vile mtaita.
Ilikuwa siku ya nyayo.
Siku ya nyayo, ika evolve, ikakua siku ya huduma. Sasa kwa ni siku ya utamaduni.
Yes, staff imepatia designer stress huku nje.
Mbona? Ojo tom dream week.
Utamaduni lili.
Oh yeah.
So hii holiday ya lili.
By the
way. Vile tumezoea.
Yeah.
But tumehack, tulihack, tulihack.
Eh, sasa. Eh, huko aje bana?
Niko fiti huko aje.
Eh, niko fiti mbaya. Atulia manze. Nafurahi kuona kwangu. After many years. You've been seeing manze.
Nimefurahi kukuja huko kwenye breeze.
Yeah. Feels good to
kwenye leafy suburbs.
Leafy suburbs bana.
Exactly. Kuna hewa kidogo
before. Leafy suburbs manisha nini? Leafy suburbs namaanisha nini? Place kuna leaves ama place high end.
Leafy suburbs. Lazima kukwenda to miti bahari.
To miti.
To nini inaitwa aje? Landscaping.
Landscape.
Kama kule landscaping, hiyo si leafy suburbs. Hiyo ni settlement.
Oh, kama kwenu.
Kwenda huko. Kwetu kuna dam. Kwetu kuna dam.
Yazi, kuna better things. Kuna so many trees. Anyway, wiki yako imekuwa aje? Wiki, weekend, everything.
Imekuwa fiti. Of course, imekuwa busy job.
Yeah.
Nani? Of course, Friday. But then, nikuwa nimechoka. Friday, nilitoka job, kani menda kulala.
Ati kulala. Mwadu nanganya sasa.
Serious. Oh. Acha nikuambia ukweli by the
way. Weekend yako sasa imenuinaisha saa hii.
Alafu unajua nimeweka nini. Tangu vlakuwa post ile picha yake. Nimekuwa motivated. Sasa gym nafanya double work. Buda, I'm niko hapo.
Una prepare before and after utuoneshe pale.
Kuna mtu aliniuliza, "Si mnaendaga gym moja na vlako? Wewe results zako ziko wapi?" I felt that in my guts.
Let on go to eh.
Yeye ilinikuza mahali.
Kafanya mwongeze bidii.
Sasa bibi huyo sasa nafanya double work. Hey, Friday nilikuwa nimebeat. Fatigue.
Ile noma.
Tu job nikaenda kulala.
Mhm.
But nilijua it's a long weekend, so weekend now we have done the most.
All that you could do.
We have done the most.
Uonekana kila pali Nairobi, kona zote.
Nimeenda kidogo, nimeona 007 pali James Bond. Miketi tu chini kidogo, this time nikamua nisione F1 kwa nyumba.
Uone uko nje.
Kena nikaona Valtteri Bottas kule. Kule mahali penye watu hata huko wanavaa jezi za teams za F1. Tuko wanavaa za teams za F1.
So, siwezi ni kuvalia apron bana.
Sio ya driver. Ya team.
Sasa mbona naingia kwa
na helmet.
Anakuja na helmet na apron sasa mzee, kwa nini mechanic?
Kuna hizi ba mostly ni ma polo.
Oh, hizi mapolo, mapolo shirts.
Huko watu, siku thali bili fan wa F1.
Kuna wale mafanatics mbaya.
Huko watu ni fanatics baze. But so this weekend, nimejibamba fiti.
Wajami siku hizi nakaanga kwa nyumba kama kiti na meza. Nazipotia company kwa nyumba.
Kwa nini za bili?
It's been a long weekend in the house, manze. Kutulia tupakea.
Your whole week.
Imekuwa tu saa kutulia tu kwa nyumba kama kawaida. It's getting boring alone sasa. It's getting to the point where
pata ideas. Ulikuja ukaniambia story fulani nikasikia, wewe kijana mdogo unasema
kwa nini? Nilikwambia nini?
Kijana mdogo unaanza kuniambia tunatafuta mtu waje. ati sasa unataka kutafuta
bibi kuna mtu jamali post Twitter siku fulani akasema ati kuna udi manakuja kwake salafu jamaa akiwa kwa bed asubuhi andasikia tu udi manawanga tu mayai kitchen
bili
acha nikwambie something real baba.
Sasa nikapiga hesabu nikaona likibai tray mzima ya mayai watu wakuja weekend niko very sure haitakuwa
malai ato
sasa nikacheza chini kwanza
umsali ningeongea mayai alikuwa mtu mmoja alikuwa anakula alikuwa kwa na kati hivyo watu msali kuja mayai kwa sitting room niko like man again uchoki moja ka mbili ka tatu ka
kidogo wavuke waanze ku investigate.
Hey manze, what's popping manze? What's popping?
Mayai ndio inashikilia mabaya.
Nikani ni sijui mbona watu watumia tissue mingi kuja kwangu. Baadaye nikiwosta watu tissue haraka.
Jika hii podcast tunafanyaga tu watu wasikuje kwako. Wose vyombo usitumie TV.
Naleta nikwambie.
Mayai sijui afanya nini.
Kuna nini kuna nilikuwa invite wa boys wangu kuja tucheze PS siku moja. Zani kambo boys by the way bro nafikiria mkuja kwangu tuguze PS. Kambo by the way bro atutosha vyombo.
Sawa ndo wala una prefer tu atukukuja.
Hey man but anyway manzi.
Kuja hata nikikuja kwako naanza kuangalia nini naweza tumia minimal. Hata nikiambiwa lioshe vyombo. At least litakuwa moja mbili tatu.
No mare. But anyway, it's been a good week. Uh-huh. Yeah, I'm enjoying life alone, but no. So, feels good, man.
Are you sure?
I'm not sure. but anyway. Yeah, let's get right into this, man. Hey, man, speaking of... kutafuta mtu na nini? Kuna East Africa DB post last week. Kadibia aliposti ile video ya Kibaki. Kuna hii video ya Kibaki ameita press conference wakiwa na Lucy Kibaki. Sasa Lucy ana clarify, you know what, I have only one wife.
Kibaki.
Kibaki anasema hivyo, sina bibi mwingine. Anything you hear out there ni rumors.
Hey, Kibaki amebeki ama ni Kadibia amebeki?
Ni Kadibia amebeki. Yara ni Kibaki amebeki by the.
Hebu niambie, is it the first time uliona hiyo video?
No.
Oh.
I've seen it before.
Je, nakumbuka hiyo conference niliona live.
Walai.
KBC.
Ah,
hiyo stuff niliona live. Roje hiyo time president ku address nation ilikuwa kitu kubwa.
Manze. Rais
ana Unasikia Uhuru anaongea hata unashuka.
I'm like, yeah, kimalia tola Twitter, tutaangalia Twitter kile kimehape.
Unajua two change two date.
Ongeza 2 days, 60 more days. Ana 10 day pale juu ya nini? Ya speech yake.
Kitambo president akiongea unajua kwa na kitu ya kusema.
Exactly.
So, yeah, tuliona your stuff live. Mimi siko na mimi kitu naona. I have only one wife. And her cause I am the god. And her name is Lucy.
Alafu Lucy anasema hapo ana address anasema KTN stop writing rumors, GNTV stop writing rumors. Wajua like Lucy ndo alifanya Kibaki afanye press conference. Ai buda Kibaki kwa alikuwa mtu alikuwa aje bali.
Lucy alikuwa amekalia Kibaki.
Mimi amwezi nifanyia kitu kaa hiyo. Ati bibi yangu mimi ndio prezo. Uniambia tu niite press conference ni clarify tu niko na bibi mmoja. Ai enda huko pia wewe.
Nakaa kitu peti.
Hey, inyo ni peti bana. Hey, no mare.
Time kulikuwa na rumors Kibaki yako na MP fulani wako na kaki.
Yeah.
So ndio Lucy alikuwa ataka to address that issue.
Yeah.
Lucy alikuwa mkali. Si Lucy aliyopiga journalist coffee.
Yeah, manze.
Acheza journalist.
Alafu funny thing ni ati wasa kwa comments za comment section hiyo tweet ya Cardi B. Ala si ajiu ni former president wa Kenya. Alikuwa anasema eh manze, these African comedians are funny. man.
Kibaki alikuwa comedian jo.
But anyway, bado majipata kwa situation una need to clarify
that I have only one. Usually not in public.
in private.
Who's Diana?
Who's Diana, man? Is Diana in there?
Uko tu hapo umetulia. Wewe uko na mdomo wako hapo. Unachoi tu live umekelea simu kwa meza. Hiyo time mtu anaitwa Diana hapo.
Anapiga simu.
Nani anabua? It's a good time to make a call. Unaanza kutiririka jasho.
Oh wazee. Alafu ni funny award. Hadi my best. Siku hizi hadi my best wako entitled bana. Like dem ni best yako alafu akuuliza ti who is Diana. Wacha inakuhusu aje?
Manze. Sasa ni kwenda mabeshti.
Eh wazee like eh hey, no mare but
so wewe ukiulizwa hivyo unajibu ingi aje?
Who is Diana? I think they're na pull in line to bazee she's just a friend. Just a friend manze, you know we just vibing here manze. Yeah. There's nothing more to this.
But sure you're solid and satisfactory.
Excuse me mbongo manze mabeshti bana but mimi nimejipata kwa situation manze aze. Hey, I need to clarify.
So at least you say the classmate. You know, mean as I say you're a client.
I can do show by the eh. Kuna dem fulani hapa bishti yangu. Ask his mother ba kwa entitled bana. Damn. Anyway. Obsta choma na story.
Sasa
like umsema ni stock. Ameni stock vizuri ni bishti yangu but ameni stock vizuri. Ile kuni stock hadi ameona nime like picha mse akaenda kwa hiyo page mse anaangalia.
Yeah, yani meja.
So kuna staff nile like akaenda kaangalia akona akaenda kwa post au demo like 2 years ago akona demo ameni post pale alafu akona juice nika like 3 weeks ago nika post kuna demo kwa mbogi fulani akasema okay this guy is dating na je niambia
2 years ago
yeah
oh, yeah bro, like, we just cardinali avoid those people bro yeah the red flag
hey, manzi,
red bala red billboard
ananipiga niambia manzi kama kumbe you have been dating all this time na uniambi kaambia dating who now where kaambia eh hapo kanaeleza sasa thought process yake niko like chill ulifika huko aje sasa
hiyo ni major by the way
hiyo ni major manzi eh
Hiyo ni major, msa afai kufanya hivyo. Hata msa ki like, hata tweet.
Yeah, man.
Njoo mostly msa u tweet for clout.
Exactly.
Msa u kitweet na kuanga banta.
Yeah, banta, yeah.
Talking of tweets.
Yeah.
Juzi, nasikia wale watu muna pizza, muna tumia WhatsApp na Facebook na Instagram. Nasikia mulikuwa off. Mili lilikuwa pale Twitter na banta watu, wata siangalika.
Auku notice.
Yeah, siku notice.
Hey, bule na kuambia my relationship si Nairobi zilikuwa down for some few hours. Bro try kutuma yo text ya babe kwa happy babe ayendi relationship to a halt at banze alafu manzi alafu sa another thing ni ati uja Facebook vile inakuanga so major among there wazazi wetu wase old hivi anjo liko me tense manzi msema na washa data nasema manzi simu yangu ni hivo imeharibika
oh yeah aso liko na restart my sim
wana wifi ifanyi but mimi liko so quick to understand like
liko perfect
mimi in fact li go down ikiwa notes and ikiwa na IG na try ku refresh I refresh nimekoma tu na picha ya kiboy fulani hapa juu
Ndio try kufulio yo refresh bana inakwambia na picha huyo boy niko like I what is the world telling me but
mzee IG una push ya agenda sana
mzee anataka nini
nikasema chill acha ninge nini WhatsApp niona form ni gani nika text tu bishi tangu tu kitu random niko na iende One plus one kajua manze. Hii stuff haifanyi. So, to confirm, kama kawaida, unaingia tu Twitter.
Twitter ndio kuna habari.
And then I didn't check trending topics WhatsApp number one kajua basi. Stuff is down manze.
Sasa mi hata nikuambie, mi naishingi Twitter. Ukina niko online niko Twitter. Alafu especially, ilikuwa na weekday. Weekday, jioni ndio unapata time ya kuingia online.
Yeah.
So naenda tu Twitter, unaona tweet, unaona banta. So nikaona Twitter wasa wanasema, kule wasa WhatsApp na Facebook wanaumia.
Wanaumia wazi.
Kwa hivyo tuko kuretweet kulike, hata siangali kali ukweli ya wani
mwongo. Niko mbaya.
Siku notice, by the time nafikiria, by the way, hizi vitu zina work, zilikuwa zija arudi.
I love Twitter wajua record the highest number of users. Ata go.
Njiwa wate mulikunja kwetu.
Wazi. Mini mse wa Twitter, like in terms of priorities, Twitter iko pale number one. So... Uta meja pale manzi hapo naambiwa huko kuna rules bana huko mna mwingi kama vile mna operating huko WhatsApp
nimeamua
nikue present kidogo pale Twitter
bana.
Jumaze nakwanga mfani by the way. Nikiguzwa pahali inaweza kwa mfani kidogo, kuna tu pali nianze kutweet kidogo manze, alafu sasa nione kidogo inaweza kuwa big wig hapa, mwanze kusema ule jamaa manze.
Ukiwa kama crazy Nairobian.
Crazy Nairobian pale
na wapoyema. Fulani.
Bas.
Tokosha Afrika.
Bereni wena history ya Facebook, WhatsApp, IG. Ujikizuka baga li lose 7 billion.
Si zote ni zake.
Damn, mse like. Ujiyo stop nika pinch kwake. Yo nika kuluso kwake maze.
Bana.
Mibana nikiakusha 50 bob komat ba. It's over for me. 50 bob komatatu.
The joy you get to keep at a soo. Kwa mbu naosha.
Jalo 7 billion is like nothing manzi.
Yeah, I feel. Talking of billionaires manzi. Waki nazuka bago kola bado mingi na nini. Kina Jeff Bezos, Bill Gates. Unakuanga very modest, very polite. Unamatuka kitu modest.
Ka t-shirt, ka jeans and t-shirts.
Lakini kuna rafiki yao bag them. Jamaa anaitwa Elon Musk.
Uze, imposter among us.
Uze, tangwa kwe the richest, amekwe kituwe lawa ingine.
MC the beast manze. MC.
Manze ukitua kujua wenye Twitter hiko and how it is different from others.
Yeah.
Endo wangalia tu Twitter page ya Elon Musk. Chris. The guy is the richest man in the world at the moment.
Yeah.
But he ajali. Yeah. He tuwa kombanta huko.
So
leo mani juzi. Jeff Bezos ame tweet. Ati venye kitambo watu wali akaika picha ya gazeti ya kitambo ikisema venye hii idea Amazon haiwezi works, it's a time bomb, nini, it's ticking, nini. Alafu akasema, don't listen to these people. Una get venye wanakuhanga motivation.
Yeah, motivation.
Look at where we are now.
Yeah.
Guess Elon Musk kai reply aje. Ali reply na emoji ya silver medal ya number 2.
Man, damn, you talking, I'm the richest man on your mother.
What are you saying?
Mini man, I'm in the space, man. You know, you're going to Amazon. What is Amazon? crazy.
Modern day billionaire, man.
Hey, but hey, crazy. Crazy banter happening your pal on Twitter.
Twitter ni space ya banter. Well, yeah. Tubaki tu hapo Twitter kidogo.
Uh-huh.
Kuna udeba anauza chipo.
Oh, by the way, kuna historia udeba wa chipo. Ati nifia kusema wasa kindoko wanamchipo.
Unless wako na hiyo intention.
Wanamkula chipo zake.
Wakikula chipo zake.
Okay.
Si kubanisha
wanamchipo.
Chuzile tabia huu mezoa kufaja. Sio zenye watu walao kufaja huku.
Oh, kula chipo mwitu. Wazia juu, niye.
So hey, anauza chipo kame kwa bridge, sijui ya wapi.
Doni.
Yeah, so, at the same time, ana trend na inamsaidia business yake, ati anatoka job, nini, anafanya kujo hustle. Asa wanaenda huko. But mostly wanaume wanaenda huko dude badaka.
Eh, mazi. Kuna ni kami ni aze kuza mutura hapa njia ibaliange suti manze. Ule jama mutura suti. Bas.
But of course, lazima watu wakulane mabanda huko.
Hey, manze, Twitter is not a safe place, any place bana.
Hey, but
ukitawa kujua. I like my DM.
Yeah. Ukitawa kujua pia, yeah. Compare nini, unacheki tweets za DCI vajawazi tweets.
Yeah, hizo maincha zao na compositions.
Zina kwa so captivating. Yeah. It's almost like wanakula hawa criminals mabanta.
Walai.
Like the language of Twitter is banta.
Exactly.
Ukikuja huko na seriousness ya Facebook. Aba basexiness ya Instagram.
Kuna stuff DCI post like 2 days ago. Unasema kuna ni hude mflanda likuwa naekea watu mchele kwa ba. Kasema there is a notorious girl in Rwaka who got a taste of her own medicine.
So,
after drinking her own spiced drink, Ni kwenda tu rudi kwa historia kwa clarify kwa kuna bibi moja.
Si mara moja
imejipata kwa hiyo situation. It's a couple of times and nimelearn a lot from it, man. Buda, mademo haipigana juu yako. Buda, kwa mademo haipigana juu yako, hujamake it kwa hii life, man. Bado umebakisha kitu fulani.
Hajaipigana physically, lakini walichukiana.
Emotionally, physically, zote.
Walipigana mengi.
Ola buda yele huku nje.
Sasa mimi siwezi risk ni wanaweza pigana mengo.
Ndio kupiga kwa hivi. Bro, manzi nakwambia kuna hii time fulani. Nimepata na history vile nili expelliwa high school, asiku expelliwa. Suspension. But ilikuwa major suspension na 2 months bana. So,
ushai tutapia hiyo story.
So
hiyo story kwa episode.
Hii around 5 hapo hiyo.
Yeah. Kama unasikiza, of course, rudi pale episode 1, tuanze safari
pamoja. Tuanze safari pamoja, pole pole, hakuna haraka. So manzi nimepatiwa suspension ya 2 months. Sasa nenda home zaya nasema, hapana, huwezi kaa home for 2 months. Na masako hapa, ni principal, sindio? Kilo utafanya utaenda shule ya masako, so masome huko. Manzi good news ni gani buda? Shule ya manzi ni mixed. Mzee wangu anga shule ya mare pale. Ni mixed kidogo sana chiki. Mtu anakuja na prince ni nani? Kijana manze akai kama sisi huku. Bwana nimeingia pale manze. Bro, nilikuwa form 3 o time. Nakwambia vile mademo alijiamini mtu wa prince. Nilikuwa nimetoka shule mzima bana.
Just by kujua alimtoka prince.
Kutoka form 1 hadi form 4.
Without doing anything.
Hey, mazeli kwa nakatu, time ya short break imo class, mazeli, enasika, kalibu naito hapa inje. Like, na nani? Atoke ima, pata ima ni mafo mfo kambo, gimzima, tusita wani ngoja hapo. Kalema, wani, chocha pale. Kidogo, siji nimefanyua nini na madem fulani wapu wadaru. Actually, taude mnakushua likuwa ni stock juice, tupatana yeko yoshule.
No wonder,
mazee. Mazee, nilikuwa na saa kwa bana. Mimi wanda katia demu yako ya shule. Baru ndo waza kwa pone ingisa baridi.
Maboyo alikuwa la kaza.
Mazee, kala
mazee. Kala mazee, demu zao.
I love sasa mazee. Sasa kuna ude. Asa lipigana mazee. Lafza niko like.
Physically
bana.
Jio yako.
Kwa shule. Like, kala mazee ni wangu.
Sad.
Kale mnini, nini, nini. Nikola, hii milikuwa na enjoy, man. Hii stafi kwa mpiti, man. Hii mnapika na juu yangu. Must be nice.
Mazi.
Asa mpigana, mazi.
Yo likana.
Alafu mazi mishikuwa na adabu. Yo time ziko ya fikiria, so. Milikuwa tunapatia kila mse attention. So kila mse anajua ni yeye.
Mwenye ule kuanga bado
school.
Never change. Tati ukwa na dabu.
Indo le so rizo na kwasa bibi zaza. Manchombe, you're tarnishing my name, bana. Bile kwa mtu mzuri maze.
Talking of time, ulikuwa unasomea kwa shule mama, ulikuwa principal. Jena sike ulikuwa na barili kwa sana.
Buda.
Hato kiela kiyo ya DH, ulaela kwa ofisi ya prince. Kutafuta chakula.
Like, kwasa mimi mwalimu angeingia class. Asi nimekelea mguu juu ya desk. Hata ni desk mitangu hanishwa. Kalebeka mguu chini. Mi hata I realize manze. Ati poleni manze.
Babangu ndio kusema.
Babangu ndio kusema. Aki hata mamodo yako aniambia. The best thing ilikuwa kupata na makosa mkiwa na Caleb. Njibu utafanywa kitu.
Mamodo alikuwa na ukopa.
Wezi negusa.
But the worst thing that ingefikia babu. Ungepigwa.
Alikuwa nafikia tu rumors huku inje. Lakini yako na concrete evidence, bro. Yeah, manze, so wachiki sasa vile. Nilikuwa kwa historia vile mademo anapigana. So mimi naambiwa ni clarify, naambiwa kwa shule, manze, Caleb tuambie ni nani tuache kusumbuana huko. Manze, mimi tulieni manze, mimi nyote ni wangu bana. Hii familia yangu ni kubwa. man, good old days, manze. Alafu ime happen, it happened a couple of years ago. Yeah. See, a couple of years, actually a couple of months ago.
Bado unastokio.
Bado unastokio, Queens, man. I'm hot property.
Tabidi tumaita NTV. To declare.
Tufanya press conference, ukuje to clarify, eh? Yeah, manzi.
Bro, I noticed when you squeeze hata, wasei kuwa na bastards uko kando. It's not a big deal anymore.
Eh, squeeze kuwa na baby mama, si kutukubwa manzi.
Manzi. Yeah. Squeeze wasei hata ni so common, manzi.
Yeah.
I hope stajipata kwa trape baby mama, bro.
Hopefully, manzi. Cross your fingers, na uombe sana. Na kuwa tabia mzuri. Hilo the other
day. Tabia.
Bottom light. But why notice vile baby mama is come to mzuri? Like baby mama na kwa tu dramatic. Hakuna baby mama ni meona like.
As in baby mama equals drama.
Na kwa tu as in dramatic.
Na baby daddy equals frustration.
Exactly. Baby daddy hakuna mzee supportive. Okay, most exactly. Of them. Hakuna mzee supportive. Wote ya nakuanga tu like, hey, jamaa ni mlevi, sijua wapi.
Vitu kaa hizo, atake kutuba doo, lakini yako lazo.
Exactly, mzee.
Hey, lakini jo, wajua kwanza acha nikuambie.
Yeah.
Sikuzi nikienda job, jio penye na work, inabidi naenda na swivel.
Oh, is it?
Swivel ni matatu imeomoka.
Yeah, matatu imeomoka.
Ile unaitisha kwa app na kupitia, wangia, na kupeleka hadi penye unataka. So, driver wangu, kwa sasa ni ile time yenye, yo mati napita hapo, ama yo basi napita hapo, ni specific. So, u driver wangu, jema fulani mkale hapo, naitua Kibet. Sasa napenda patanisho.
Hey, anaika patanisho pale asubuhi.
Yeah. So, siku hizi of late, of late mimi na patanisho, mimi na ghost, mimi na ghost kila asubuhi.
Umelewa hii stuff mbaya.
Tuko tu pale. So, before nikuambia kuhusu kicheko ya ghost. Juzi kulikuwa story ya baby mama. Baby mama mepigia gidi. Anasema, gidi huu baba ya mtoto mazee atatoi do. Baba ya mtoto. Anapatia mtoto do na anipati. Nilikuwa, wait.
Chill, si anafaa kupatia mtoto.
Wewe ndio unafaa upatiwe pesa ama
ni mtoto.
So it's a frustration.
Mazee,
ni kwanza ukanieka nini tunakosana. Ukanieka patanisho.
It's over.
Sana. Juzi kuna mzee alijab, ati amekuwa patanisho. Alijab hata akakata hiyo simu.
Mimi hata baadaye nachukua nisikia ati, hey, mamu ni gidi kutoka Redo Jamba awe. Nakata tu simu, cheki buda, have a good day ba.
Mimi hata siwezi sema have a good day. Na washa volume hapo niliodhani niko place kuna kelele.
Buda aje hata patanisho ya nini? Ya radio. Hii patanisho unaniletea mabeshte zao kwa niambia usijui. Manzee ndati unatuma beshte yangu. Manzee naambia kale bacha kufanya hivi. Siku ndio niambie manzee. Mbona utumane bana? Ndio naambia kale usijui anafanya nini bana. Bra manzee, come directly to me.
Inaitangwa intervention.
Intervention manzee.
So, acha nikwambie sasa kuhusu kicheko ya ghost. Mimi hata, mi siyo hater. Lakini yo kicheka ghost na kwanga recorded.
Walai.
Ushua sikisa patanisho.
Badi kicheka yake na kwanga like.
Very specific.
That specific.
Very
specific.
I change it. Alamu ni annoying. Ni annoying.
I kwa singi mzee wa bigaya simbo na manja. Finja button. Play.
Akisikia plaza kucheka na finja button.
Kiki Yeah.
Ta suggest your name. Caleb unless umweke patanisho hakuna kitu.
Zibade mimi am a very soft guy. Mimi ukiniambia na changing ya. Mimi na kuwa the first one to apologize. Unlike wewe. Wewe ule kichwa ngumu by the way. Wewe utakuwa mtu wa mwisho ku apologize. Mimi manzi am very very humble. Pole manzi, my bad. Nda change manzi.
Atakaa sio uko na makosa.
Most likely but inafika a point maybe ndachoka naye niko like enda huko sasa pia.
But anyway, wewe umesema wewe ziko patanisho.
Oja juzi acha nikwambie kwa
nini ka patanisho ni effort.
Aya, this stuff I make sense bana. We have to deal na shit yetu mimi na man. Kuja to deal na mambo yetu mimi na tuache story mingi. Juu achike like nikwenda ku show story fulani vile. Vile mimi apologize kila time. Sasa juzi napitia text zangu. Ah, niko idle nikasema acha nipitie ma text zangu za kitambo nini. So napitia ma text zangu pale. Naona kuna time nilikuwa na text ex wangu. Eh, nikam texting ina mrefu niko like eh Caleb probably gani hapa. Kuma nilikuwa namwambia eh mazi ah mimi nimechoka apologize kila time unanikasirikia nini by the way mimi am fed up nini itabidi acha kunikasirikia kila time mo sijui nini.
So ndio nilikuwa nasema hivyo.
Mimi nilikuwa I'm sure.
Ala.
Acha niko like ah nimechoka apologize mazi kila time na wewe uende huko pia.
Nimetoka ku simp shot.
Eh, nimetoka ku simp bana. I'm done with this manzi.
But apology si ku simp.
Azizi kuna ile kama ile una makosa.
Eh, kama una
alafu unatake the hit juu unataka tu mkwe.
Especially you don't go pa ku lose mtu.
Ah eh. Manzi.
Alafu hapo ndio sasa shida inakujanga.
Man. So unakubali tu ile time umekosea juu manzi huko nje sana si mbaya sana.
Naonanga patanisho ni kaa zile court za Judge Judy. Sinaitwa aje? Family court.
Oh, family court,
Ulikuwa unaeleza staff
kitambo. Manze, yeah.
Mtu mtu anakuja anasema, huyu amekuwa akifanya. Hiyo ndio possibility siwezi fanya. Kupeleka mashida zangu private in the public.
Hey, noma.
I'm talking of family courts and private courts. I don't know how legit this story is.
I don't know where you're going with this, but kutoka kwa ile story yako ya last week. Hizi story zako mali weird.
Pesa mimi na watu wa jaba. Hapa tuna watu wa jaba mko kimoja. Basi
ndio natoa content ya podcast.
So I don't know what this story is. Kwanza wewe ndio mtu wa jaba ulilitumia story. Ati polisi wa Nakuru wamekamata jamaa.
Huyu
jamaa amekuwa kimasquerade kama magistrate. Uza li set up koti yake ana arrest watu na anafunga watu.
It's something weird basi.
Ati mshona sasa amekuwa kiwa release on bail. So hapo ndio anapata.
Oh, analipwa na wase.
Wow, utaenda jail, mpatia 50,000.
Mzee ni fake magistrate. Alafu ana operate koti yake. It's something possible by the
aje.
Sasa tufanye hivi ya, nichukua tu maboys wangu wawili. Najua sasa wawili vana kama karao. Wewe ni mmoja wao. Wewe tukaweza kuvalisha uniform vizuri. Unaweza shika watu huku nje.
Ai, mimi siwezi nunia mtu. Sisi mandibu.
Nataka tu wazee. Kifanya tu interview hapa kwa podcast. Hatuwezi kosa wasi wawili watatu. Wasa vali kama makarao ya. Watembea teni hivi. Ten jioni. Alafu haya tu karumpa hali. Ukakombat kakue kama... koti kama ile vyo jamaa kama ni pale
exactly.
Alafu
wala sasa
alafu na haya prosecutor bas mnakuja na prosecutor mse mbona uko na makosa ulikuwa nje masaa ya kafishu ila ya 50,000 kama ukae ndani 1 year
kwanza una haya bakarao
basi shida ni ati sasa mse kama ana do sasa utamfunga jela gani sasa.
Si unamwambia
tunaweza ongea uko na ngapi basi. Sasa wewe ni magistrate bado una negotiate na mfungo yale bro. Akamwambia mzee judge mimi labda unifunge bwana sina pesa bro na kuuliza uko na ngapi mzee.
Ama acha nikupatie hata idea. Kama hana do ule security guard unamfunga unamwambia 10 years in jail. Unaomba ndimu unapiga mdundo. Alafu sasa unaenda unaambia security guard boja lafaa kumpeleka jail. Fanya hivi, ongea naye, mwambie unaweza msaidia kuhepa
hata akupatie hata kadhao tu. Hata kaka waze kumaribika waze hapa kumechoka
kusaidia hepe alafu
basi. But story ni funny. How do you run
business idea?
Hii ni business idea mbaya sana. But how do you run a whole court? Like nina run vizuri. Hadi mzee nimeona alikuwa asemekana tena anashikadi makarao. Ana arrested makarao na chaji kwa hiyo koti yake.
Polisi ko wapi?
Isabu ni funny manzi.
Wala.
Watu wake yeye unaweza hired koti.
Kaja kuna kitu wezi hapa.
Manzi kama alikuwa na haya gari ya makarao. Sadi koti basi unaweza hapo. Unaenda pale milimani local tunawaambia manzi inahitaji koti yenu siku moja. Ngapi? 20,000 sawa fiti.
Hata nikwambie Kenya cash is king.
Cash is king, manze.
Acha nikuambie kwa nini cash is king. Juzi kuna expose. Kuna expose
Pandora
papers. Compare venye international media na local media.
The report like crazy. Like ilikuwa headline na hit BBC, CNN.
It was such a bad thing.
Washington Post is on newspapers zote.
BBC,
yeah.
Zote, Guardian.
Major.
Al Jazeera.
Back home, local news nini channels wanasema, what are the benefits of having an offshore account?
I'm disappointed. Ule mse wa sauti kubwa anaitwa aje? Ule mse wa sauti deep.
Usitaje majina hapa hivi.
Huyo mse wa whistle huyo.
Trevor huyo.
I was disappointed.
The benefits of having an offshore account.
Yeah, the benefits of offshore account, but yeah. Anotomia venye hiyo ni pesa yetu.
Vile pesa yetu imefika huko basi.
Ndio asi hata at least walipe tax kwa pesa yenye umetulibia.
Exactly.
That's the least they can do.
Manze. Alafu watuambia hapa nini?
Nakwambia Kenya cash is king. As in, it's about how much you have. Hakuna kitu wezi buy Kenya. You can hire anything in Kenya, Maze. You just need to have enough money. Maze.
Just have enough money, you'll have anything and everything.
That's quite disappointing, Maze.
Mbaya. Except peace, by the way. Kama mimi nilifika point kama, by the way, hiyo pesa mingi.
Si poa.
Me as long as niko na enough for me and my children. Bas. Niko tu saa.
I'm not sure I'm of the same school of thought.
Me, by enough or just enough is relative, Pia.
Eh, hey, by the way, napata uko na Range Rover 3, but
hey, you by the way, is enough. Enough is relative, but so niko tu pale.
Mimi na kuanga ile region, yes, of course, siwezi penda kuwa, especially ile region that attract all the bad attention.
Yeah.
And I get usha ingia kwa the wrong groups of people.
Yeah.
Wale watu wa kuficha political stuff hizo vitu zote.
Yeah.
So I get your idea, because at the end of the day lazima kuwa at peace with what you're doing.
Exactly.
And most importantly pesa yako ikuwe legit.
Yeah.
Ukuwe maifanyia kazi.
I sweat for it.
Yeah, but.
But then nikuulize, ukuwa na pesa mob sana, ni kitu gani unaweza kutamani kufanya like crazy?
Acha ni refresh hiyo swali alafu nikutupie.
Nikutupie.
Sasa hii tumekaa hapa.
Uh-huh.
Tuna record podcast.
Uh-huh.
Tufinye complete tumalize.
Uh-huh.
Alafu sasa msi akuja kuambia Caleb,
uh-huh,
I like your work.
Uh-huh.
I like what you do.
Uh-huh.
And I like you. Shika, hey, this is $1 million on the table. Pesa ngapi ya Kenya?
100 million. Mm-hmm.
What is the first thing you do with it?
And in a space Buddha. Anyway, but $1 million.
Yeah.
First thing I would do with it, relation and guys. Of course, to tithe your table. You pose here.
Kwa shua?
Bazi, chende kwa ambie.
Kwa shua?
Mute za di tembo, bazi.
Iyo ni 10 million, Buddha.
Utapakia 90 million anyway.
10 million.
Nimefunzwa na Pastor George vizuri sana. Sasa hii
haya natoa time.
Tunakemea hizo vinge hizo na tithe. Sasa manze sasa 10 million, but mimi tu policy mimi kwa nayo ile siku nitashika do mingi once nitaifungia kwa lock saving account for 3 months. Nifikirie kienda fanya.
Juu the show tires.
Umeza sasa hapo ndio shi. Sitatoa 1 million. Nene nikafikiria diari. Kimia na diari nikafikiria huko.
Because acha nikwambie, nisikie Caleb ulipata wale hapo. Eh? Na kuna huyo Dave limekuwa likitaka kukatia. Simu, bro, kuna namba ya mtu. Langoja nini?
Tushakitu. Mbona eti nikwambia, acha hiyo ndio zafanya uchizi by the way. Kama ukishika na 10 hapa hivi unaanza kuuliza acha kwa wapi.
Eh, by the way na kwa hivyo na 10 mazo kwa.
100 million bana.
Sisi wale afford kwa jumla.
Kwa nini?
Why?
Eh, buda, eh man. Kisi napata ngapi pesa hivi niko like, ai. Ai mazo leo sina nguvu ya kupika. Sijui kwa nini. Na hiyo bait tunakula kwako na offer leo bana.
Kichoka, ndo atajikuna. Ubaito
na samaji. Ah man, pesa kidogo. So kishika 100 million. But by this, tuliakua na space. Mi natamani kuwa na space.
Acha kwanza nikueleze. Najua space tunaweza ongelea vizuri. Let's leave some space for that for later. Acha kwanza nikuambie. Mimi umenipatia 100 million.
Yeah.
Sawa.
hii ni upuzi unasema. Anaweza guess tu mapema.
Mimi kwanza kwanza I hope mtakuwa hapo na Pastor George mliconvince nitoe 10 million.
Daji mwombe
akia natoa but tutatoa. Really that I need a little push.
Last time nilitoa tithe ni lini?
Abi utoa wewe kweli. So aya hiyo tumeweka kando. The next thing nafikiria imebaki ngapi? 90% is gone. Sindio? Imebaki 90%. 90% nachukua tuseme ngapi? 20 clean. Mm. 20. 20 napatia nani? Wazazi pale nyumbani. Mm. Napatia wewe. Mm-hmm. Kidogo, siwezi kupatia
mimi 20 pia.
Karibu wasichana huko, utaspoil wasichana. Siwezi kupatia biki wewe.
Eh, bali kuna pesa na ngoja pale, kuna watu watafurahia ile hilo.
Wasichana atadoa hizo. Unaona la kujua. Sasa imebaki ngapi? 70. Imebaki 70.
Ya, ujakata yangu.
We, iko hapo kwa 20.
Oh, okay.
Iko na 20 ndio yangu.
Okay, sawa.
So, imebaki 70. Yeah, ya, ndio ni bobe.
Ndio ni pesa mingi bana.
Sasa, hapo ndio nafika kama wewe. Cause the reason nimeweka mapero hapo.
Mm.
Na familia.
Mm.
Cause mimi na hiyo staff iko na blessing kuliko
hata. Hey.
I know this is controversial.
Anyway,
I know it is controversial.
But you still have a blessing.
But right, do both. Yeah. But if you asked me, if you had to choose,
don't choose. If you had don't to choose, don't choose.
Don't choose. But if you
do both,
nitakemewa. Maybe a few episodes from now, nitakuwa nimeonyeshwa. I'll be shown the light.
Mm.
But anyway, this, that's what I think. So after that, the worst thing naweza fanya.
Mm-hmm.
Ni kuquit zile vitu nafanya job na nini.
Ah, yeah, manze.
Una get. Cause at the end of the day ukienda huko sasa umeacha kufanya vitu productive umepata do.
Mm-hmm.
Inakuwa sasa a curse.
Yeah.
A curse in the way that in the sense that utaanza kutumia vibaya.
Exactly.
Utaanza kubai vitu utaki.
Alafu jata hiyo do unafaa kutumia do like unafaa kuinvest. Mm-hmm. Kutumia do imezalisha.
Mm-hmm.
Like use the profits instead of kutumia itumia do kama capital. But unajua this stuff ni easier said than done.
Eh, kuna quote nilisikia hisi yangu.
Yeah.
Ini ya Dad's Vate. Dad's Vate alisema.
Dad's Vate Achero.
Yeah. Alisema, whatever amount of money you are given, it doesn't matter how much.
Mm.
If you lack strategies to multiply it, you will end up poor.
Ino ni ukweli.
Nilisoma hiyo stuff once. Sijai sawa.
Buda kwa wezi manage salo yako ya like pesa kata hapa hivi. Nina kufanya imagine nda manage mamita.
If you lack ways of multiplying it.
Yeah.
Uta end up tuwa una kitu.
Olai.
Utanunua. Yozo zimebaki 70. Nikikosa plan. Utasikia nilununua Audi R8 2021. Niyo hiyo. 30 millions flat.
Direct import.
Sibai nyumba. Sibai shamba na mini mchikuyu.
Bwoti maguta.
Sijabai shares. Lakini liko na Audi.
Yeah.
Hiyo Audi tadikula doza spares, tadikula doza mafuta. Unaona?
Mm.
So at the end of the day, sasa kwa hiyo yenye imebaki.
Yeah.
Of course nitaenda Maldives kidogo pale.
Ufikirie wewe utatumia pesa nyingine imebaki.
But nitakuwa nafikiria venye sasa nita multiply.
Multiplication.
Sasa nita.
Hey, sasa baadaye kuna stuff ilikuwa juzi Elon Musk alikuwa na charge same $1 million for like ilikuwa ni 10 minutes in space.
Oh yeah.
Yeah, like
ilikuwa Jeff.
Ilikuwa baadaye ilikuwa Jeff. Chill. Yeah. Ilikuwa Jeff, ilikuwa one of them.
One of the billionaires.
One of those top two guys.
Yeah.
So unachajiwa. Uweza lipa kwenda hiyo space?
Mpesa ngapi?
$1 million. Uko na pesa?
Kama mimi ni billionaire na niko nayo. Why not?
Tukimbie hivi. Wewe pia kitu ilipukia uko like. But mimi niko interested kujua vile. And if you, mimi nataka kujua nikiwa space. Mimi niko curious by the way.
Ishamba ndo gajo
aje. Eh, ishamba tunakata wapi? Because iko wapi?
Ila atakuwa the new Kenyatta huko.
Kutoka hapa ndiko ni kwangu bro, ni hivyo history imeisha.
Like I'll do them after unaiwasha hapa penye
mtaishia
hiyo shamba yote ni yangu.
Manze, but by then ikuulize kama kuna hii stuff inaitwa International Space Station. Imagine tu ni station iko tu kwa space bar. Like hii place hakuna gravity. As you flow, wana floating you huko.
Yeah.
Sasa nikuulize. Manze, waswa kidengi. Yatoka kwa mwili.
Just case story of flying papers. Ilikuwa inaitwa?
Asiya Pandora papers.
Something.
Oh, flying toilet.
Flying toilet.
Oh, ilo nilega sasa. Ah, unaini pale kwa space na karusha. Inaungia wa kia ndege.
Sia kwa ndege anashanga. Nini ibe gonga hapa.
But wajie kuna hii film. Kuna hii film fulani ya Russia. Wana kushutia space. Itakuwa the first movie imeshutua space. Itakuwa so interesting. But wajua like, without gravity, kuna vitu mingi wezi fanya. Ujua da pia ukienda lu. Like, ukienda pale kwa urino, unafanya your thing. Ujua pia gravity who aids.
Yeah.
So kwa in space. Najipata kwa tribe kuhiliba. Unapata mugu yako imeja maji huku. Changani nini?
Uso wala inapana juu mazi. Hakuna gravity mazi.
Mili kwa imangonja ngoja ku. Nisa penda ku experience your stuff ya space vile hiko. Huku mna operate aje wazi mazi.
Kwa za wacha so test of ya gravity. Alafu utahelda.
Alafu utahishia.
I will go later.
But oja guys go and stay there for like 6 months. Also ukaya when local in shifts. Your station has maikwenda running wana wasi at specific times. So as wanaenda uko in shifts nini.
Bro, ikusikia venye world ina evolve. In terms of venye tunaenda sahi. Hizi vitu nyambia mse many years ago ati watu wala travel space. Udalipo unapanda basi unaenda space.
Wala
Wasa wangia mini?
But yeah, me at this rate manze. Mini yaza amini kuna aliens.
Umeziona?
Sijaziona. Like 50 years ago ungeambiwa kutakuwa na atini. Mungeenda sijui Mars ungeamini.
Aliens wanaweza kuwa hivi. Lakini sidhani wanakaanga venye tunakuanga tumewachora. Hiyo ndio shida. Tumewachora vibaya.
Wanachora vibaya sana.
Sasa humans wakienda huko au wanaishingi huko. Wanaitangwa aliens na watu huko. Wanashangaa these aliens from Earth.
From Earth. Bwede kwa stable nikuwa cheki. Msali kwa nasema Earth na rotating at 800 miles per hour. So Earth ingia I stop tu mara moja abrupt. Kila msana adedi. Juni kama ukue kwa gari una move at, ama kwa ndege una move at your speed 800 miles per hour. Alafu I stop immediately. Si msana nushangwa tu inje. So like, inge stop immediately, unge sisi tungetokea kwa dirisha yetu, tuende, usimingina uko basi na chapatuna yu basi yake na roll.
Gravity uko hiyo.
Ma building tu zina, zime stop zina anguka zote.
Uko juu tunasengi kusalimia.
Mudo, fika uko pia!
Uko juu. Naka viti?
Manze,
it. By the way, nikuulize. Do you think itafika place yenye people will actually settle outside of Earth?
Buda, ali kinaeza. Jumazi vile, vile the scientific world ina evolve. Na nini, and the research go behind all this na nini. I think tuna, the next 100 years, tunangalia exciting times manze. Bali maika hivyo kwa imagine, kuna time tu yuwako atakuwa mechanuka kuliko.
Ah, of course. So that's scary, man.
It's not scary. And say you don't chanuka sana. Kwaanzi kwa time tu itafika tu mazi. Mtu yako yako na kwa. Mazi, mbona ujui
vitu? Mtu yako atakuwa kwenye nangalia Buddha.
Ujama kwa inje, mazi.
Unashi kwa shibo gani, ya. Shinako ni gani.
Man.
But hopefully tuta try and catch up. Mazi, tukuna cheza the latest games na hao pale.
Mazi.
Kuna time mtu yako atakuwa na kupiga FIFA. Unajua hivo?
Miwezi nipigia. Na kufuza kwa angu. Ulali anda maerufu.
Unajua sasa utakuwa kazi yo mtoto utakuwa the whole day.
The whole day anafanya FIFA pale. Hei manze atakuwa professional man. Baneza, baneza mtu wangu ni either Project Mbappe.
Ndiyo likuwa ataka kuuliza tu sasa.
either azaliwa acheze ball, alilete hizo mamilioni. Ama number 2 ni mpatie FIFA. Akiwa like one year old. Oja ba dee squeezy stuff kwa ado. Gaming.
Gaming.
Betapa anaongamiaka 10 na chiza yo kitu mnashanga huku njeni nini.
Asa kwa nadomu.
Kuda na mwekia na mketisha pa kwa kitu. Kuja watch tutorials YouTube.
Mtu ya likuwa 13. Mse kwa FIFA competitions alikuwa ameenda 230 something games unbeaten.
Wallahi.
Ndio kwa alikuwa anacheza na mapro yani. Mse alikuwa mzee. Alafu finally akashindwa. Alafu akaendelea kushinda tena. Hii stuff iko na do. Hii gaming. Hii online gaming iko na do mbaya.
Yeah. Hey, but anyway.
So hey, Project Mbappe ama Project
FIFA
gaming.
Gaming.
But kuna gaming mingi.
Yeah, yeah.
Kuna anaweza kuwa si pro wa FIFA but ako
MK.
Pro wa MK pale
nini, yeah.
Ama other sports like
yeah.
F1 nini.
Yeah.
But any pro. By the way, siyezi mind kama ni
Call of Duty.
Nikifanya Project Hamilton. Project Rust.
Hiyo ni exciting pia.
Yeah,
cuz wewe ni F1 pale. Na manager wako kijana wako.
Nitakuwa kama Lola and Stroll. Mzee alilolua timu ndio ndio sali yake
yake pale timu ya Paris. Anyway, mzee crazy crazy crazy. Anyway, tukimalizia bwana, nataka kusema hii stuff fulani. Mzee, kama uko Kenya au unasikiza ngale podcast yetu. Na uja watch GLL film. Ya Philip Production. Ya Abel Mutua na Philip Karanja. Ah bwana, ndio watch hiyo kitu.
True man.
Like, it's not only about supporting local talent, your film ni moto. Ni Grand moto. Little Lie.
I have to admit sijaona. Na kuna kitu uliniambia after nimetoka kuona
James Bond. James Bond ilikuwa like unaenda kuona James Bond. Watoto imekuwa James Bond
like, George. Controls to ask me that. But maze ulini challenge because uliniambia unaweza jenda kuona James Bond na ujaona JLL.
Eh manzi.
Which pia mimi nikafikiria
nyingi. Eh man. Eh ingia pale feel it. 200 bob pekee unapata filamu yako baridi moto itakubamba manzi.
Hata sijui mbona I think ni venye tu sijapata time but in Thai buy cause najua anything written by Mkuru legit
top level legit.
These guys are top writer.
But yeye nafikiria naweza fanya giveaway ya nini. Ya si kada ocho kitu. Cha tungoja next week tuone.
How do you do it? How do you enter?
Let me think about it. The next episode, neza announce. You might get like 5 lucky guys who watch your film. Neza buy a link.
Sawasawa.
Watch pal. Anyway, manze, thanks guys for listening in.
Including us.
Yeah, manze, to promote bana, bana mshai content, manze. Mono ushai podcast pale kwa status.
If you are listening, why are you not sharing?
Eh, mono?
Mono si share. Wajua tatubebaliza story. Wee, kwanza, ela you share.
Bana.
Share with your friends.
Achia tu hapa hata. Ando kwa share.
Appreciate wale wa sana.
Appreciate.
Feedback hapa na pale. Feedback is good. Once in a while, kidogo unasikia kuna story imepatiwa hapa na una relate. Usishuku sana. Lakini hiji pia mnatupatia content.
Lakini manze msichukue grudge manze. But kitu naweza taka kusema, msikujie advice za kuslide kwa DM kwangu tena. Yeah.
Kwa nini sasa?
Siezi exhaust point zote na nyinyi. Nitabaki na nini ya ku slide kwa DM za watu huko hivi. Anyway, adios manze, thanks for listening in.
Asante. See you next sana. Week. See you next week, same place, same time. It's been real.
Yeah.
My name is Victor Nderitu.
And I'm Githinji Motahi. Kateji Tenjerogi.
Nikiripotia my brother and I.
Mimi ni.
Bro, utanichukia. You really hate me for this.
I already hate you. Ujina kuchukia.
This one is dark. This one is dark.
Dark so, humor.
Juzi ni Coco Bank. Eh?
Mm-hmm.
And then there's this old lady. Akaniambia nimsaidia kucheck her balance.
Mm-hmm.
So nikamrusha. Sijui mbona alianguka ana balance.
I saw that coming.
Hey.
Balance the ball, get the balance, new balance.